muka wimana abantu bose baraje mana twaneguye intebe ibyuma twasiye mana mwino duyobore muka wimana manuka abantu baragushaka
muka wimana manuka
Muka w'Imana manuka abantu baragushaka
Muka w'Imana manuka abantu baragushaka
Mwami w'abami manuka abantu baragushaka
Muka w'Imana Abantu baragushaka
Mwami wa wami, manuka.